Kiri Kaguta Museveni olunaku olwaleero akalulu akawengereza wali mu munisipaali ye Nansana so nga kyabadde ne mu division ye Kawempe naye ng'asookedde Nansana mu disitulikiti ye Wakiso ogenda maaso n'okubeera ng'apeereza bannayuganda mu kitundu ekyo okumwongera obuwagizi asobole okugenda maaso n'okubeera ng'akulembera eggwanga ate mu kisanja ekijja wansi w'omulamwa okugamba nti tukuume ebyo ebituukiddwako.
Iya.
Omulamwa ogwo gukyagenda maaso wadde buli omwavu buli omwavu twalanga bw'agulabye naye kyoba ekyo bekitambula. Kati president aliriziddwa ssente wa district ya NRM owa district ya Wakiso Moses Mayanja ono amugenze maaso n'okubeera ng'amwebaza olw'ebirungi president by'abakoledde naddala mu nteekateeka z'okwekulaakulanya PDM emyoga gro n'ensonga endala.
Enkulaakulana nja kutandikira ku sente ezijja ku miruka. Nansana ekoze bulungi, watuwa obuwumbi kumi. Kira watuwa obuwumbi bubiri. Busiro East watuwa obuwumbi kumi. Kadondo East watuwa obuwumbi busatu. Busiro North obuwumbi busatu. Era sente ze bazikozesezza bulungi, era abamu benyumiriza mu bintu ebyo bakozenga okulunda obusolo bw'embizzi, embuzi n'enkoko. Bakwebaza nnyo ate okubawakiriza n'otwongera obukadde bisatu ku buli muluka tulabenga buli muntu afune sente ezo. Tukwebaza olw'enkola gy'otaddewo okuyambira abakyala n'abavubuka okuyita mu UWEP ne YLP. Tukwebaza era olw'okuba nti enguudo mu Wakiso muno 13.195 kilomita ezisinga zikoleddwako era tukwebaza olw'ekyo.
Babadde nno wali mu kisaawe kya Kawanda Agricultural Research Institute we bagenze maaso n'okubeera nga bakuba olukungaana wano olwava Nansana Municipality president wasobodde okubeera ng'abasisinkana. Kati ye omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM asooka Alhaji Moses Kigongo yavuddeyo n'ayongera okusiima agambye nti obuwagizi bwe bayongedde okufuna buli lukya NRM yeeyongera okufuna obuwagizi era n'asiima banna Nansana banna NRM okwongera okubeera ng'ate bakuyega abalala. Wano nno yawadde president akazindaalo.
Okay.
Olw'okwegatta ne muleka enjawukana zabwe wabbali ne mubeera nga mwenna muwagira movement nga muli wamu nkibeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza abavubuka ba youth olw'obulimu obunene gwe bukoze, abakyala bannaffe mwambadde bulungi nnyo ne mukoleze mwenna movement oye sabwa owekitiibwa nkusaba ojje oyogereko eri abantu bano.
Bwatyo nga mugwadde akazindaalo ayogereko eri abantu naye nga president nga bulijjo baba atambudde ne maama Janet Kataha Museveni nga tannaba kwogera gw'asooka okuyita namuwa akazindaalo. Naye president oluwadde Janet Museveni akazindaalo enkuba neyiika Mukama Katonda
wange.
Nalyoka abagamba mulabe emikisa mulabe emikisa emitiivu naye nga ye Janet Kataha Museveni mukemboga ate nga ye minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo mu ggwanga olukutta akazindaalo nayongera okujjukiza bannayuganda mujjukire gye mwava abitaddemu ne Bayibuli era nayongera okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 15 guno gwennyini akalulu bakawe bannakibiina kya NRM buli akwatidde ekibiina bendera ate n'omukulembeze w'eggwanga olw'ebirungi ebirina okubeera nga bituukiddwako bikuumibwe.
Mukuliko mwaka ate tubaagaliza omupya gwabeere ogw'eddembe and victory over election. Beebayo okutusabira n'okusabira eggwanga lyaffe religious leaders. I wish to use this opportunity to remind everybody here and even those that we should not forget where God has brought us from. So on the 15th of January 2026, to rise up from our homes and to rise up from our villages and to rise up from wherever we live and vote for NRM, vote for President Museveni, NRM oye! Nansana oye!
Buli omu oye ejo ulira mu background nkuba abadde ayogera naye yika nga mpitirivu naye siba abantu bagigumiddemu era ni president naye ayogedde ekwatidde umbrella aba nebayo kabogera binji nti mugirabi amanyi gayo
okay.
Enkuba kache mukubyo mukuru na yenga president bakuta akazindalo ayongedde okubera nga akubiriza bananna sana ne bana Uganda bana wakiso kutwaliza wamo okwongera okuwetanira enteekateeka eno eya parish development model myoga n'enteekateeka endala naye nga abadde mu ssimu
okay.
In fact guno omulundi gwakubiri kubanga nzijukira president bye yali alambula enteekateeka zino nga campaign tezinatambula era yasiima bannawakiso nga baali bakoze bulungi mu bino kubanga ababuulidde nti yakabateekamu obuwumbi 5-2 era amaka emitwalo 47 be baakafuna mu nteekateeka eno mu disitulikiti ye Wakiso naye mbu abantu bagikozesezza balina bingi bye basobodde okubeera nga abafuna nayongera okubeera nga abakubiriza nti saako zino bazenyigiremu kubanga zaabwe ate bo bennyini bafuba okulaba nga balonda abakulembeze baleme kuleka nti ugundi yatandikewo saako mulonda abakulembeze ffe tujja kugibeeramu agambye nedda ebyo si birungi mwe kennyini mubyenyigiremu.
When I heard our people saying Begabiramoka, so I said okay, if that is the case, then from now on you form a circle in the parish where everybody who is above 18 should come and join if he wants. Now that in a general meeting they should elect a committee which will prioritize who gets first. Their job is simply to prioritize.
Omulimu gwabwe olw'okwensimbi ziba tezimala mulundi gumu kwogereganya nammwe ne mukkiriziganya ani abasooka okufuna ani abaddako.
The money will go direct to the beneficiary.
Omulimu gwabo ogwabwe sikwakwata sente zammwe kubanga sente zigenda ku muntu.
Bwatyo omukulu basobodde okubeera nga ayogera ku nteekateeka naye wakati awo pulezidenti ajjukizza eggwanga ngaleeta enteekateeka zino mu emabega eyo 1997 agambye nti waliwo bingi ebisobodde okutuukibwako naddala enansana naye n'abanenya nga agamba nti bangi obedda bagamba nti ebintu ebimu pulezidenti ebitutuukako n'agamba nti kati aha tudde mu kkooti y'abantu erituveeyo kkooti y'abantu egamba etya nti mwe kennyini temwagala kulonda bantu basobola tusemberera be mulonda batudduka ne batajja gye tuli naye nga pulezidenti ayongedde okubajjukiza bannayuganda nti temukkiriza esente zammwe zebabawa okubeera nga teziwera kubanga abamu bazitoolako era agambye okutoola ku sente ezo bakuwadde akadoli n'akuwa 7-9-95 guba musango era muwaabire.
The real problem is if there are people who deducted on the money of the beneficiary. That's a crime now. You have to punish those. Now, the money of course was not enough, could not reach everybody at the same time. Now, therefore, but everybody has seen the bunuzi, the sweetness of that money. It's money which is sweeter than the money of the money lenders.
There is simplicity. Zinyuma okusinga ze tujja mu bawozi ba sente zino zitwanguyira.
That's why people are fighting for them.
So bwana bantu ezaba manerenda mwaziguddeko kati mwagala zino za PDM.
So therefore we are going to put more money now.
Kale enteekateeka y'ensimbi pulezidenti era abadde nnyo nnyo ku by'enkulaakulana kubanga ayogedde ne ku 4-acre model nga banna bannawakiso banna nansana municipality abakubiriza okwettanira enteekateeka eya 4-acre model ina eka nnya nayongera okubeera nga ababuulira biki byoyinza okukolerako katugeze osobola okufunako eka emu n'olundirako ente ez'amata ate eka endala n'oteekako ebidiba naddamu abali mu ntobazi abalina ebitundu eby'entobazi n'olundayoko ku byennyanja awo ate eka emu n'olundirako n'olimako omuddo okusobola okuliisa ebisolo ate endala n'olimako enva endiirwa n'osobola okulanga buli kimu kitambulira awantu wamu.
Kofi kati yayogera ku nsonga nti osobola okulima eka emu nga ya mwanyi
one acre of fruits,
eka emu nga ya bibala
one acre of pasture for livestock,
ate eka endala n'ogiremamu omuddo naye omuddo ogwo nga gwakuliisa bisolo
one acre of food crop for the family,
ate eka endala ekwekeeza ennya n'olimako emmere eyawaka
then in the backyard you put pigare
olwemmanju n'oteekayo mbizi.
Or you put poultry for eggs.
Oba enkoko ezamaji.
And near the wetlands.
Atemu abali nanyi kubisenyi.
You can do fish farming.
Osobola kuteka wechi diwa chebye nyanja.
So those who have listened to us.
Kati abantu abawuliriza omulango okwo okuva mu 1994.
Some of them have done very well.
Abamu abawuliriza basobodde okukyusa ku bulamu bwabwe.